waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab 4 bisha Oktoobarna ay tahay 8 sanadka 2025. halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinkaga imanaysa stuudiyoga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. magacaaguna waa Xasan Jaamac. wararka maanta waxaa ugu waaweyn maxkamadda sare ee gobolka New South Wales oo go'aan ka gaaraya in dibadbaxyo laga dhigo Opera House-ka iyo in kale falastiiniyiintuna waxa ay ku baaqeen nabad kadib laba sano oo burbur iyo ba ahayd. wararkaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. maxkamad ku taala gobolka New South Wales ayaa dhageysanaysa case ah in dibadbaxyo lagu taageerayo falastiiniinta ay ka dhacdo Opera House-ka iyo in kale. go'aankaas ayaa maanta Arbaca la sugayaa in maxkamadda New South Wales ay gaarto. booliska New South Wales ayaa doonaya in la joojiyo dibadbaxaasi la qorsheynayo inuu ka dhaco goobtan caanka ah ee Opera House-ka axadda bishu ay tahay 12, halka qareemada u doodaya dibadbaxayaashu ay ku doodayaan in is-horistaaga la hor istaago dibadbaxan uu yahay mid ka hor imaanaya dastuurka dalka. dibadbaxyada ayaa sidoo kale waxaa diidan oo kasoo horjeeda Premierka New South Wales Chris Minns iyo madaxda bulshooyinka Yuhuudda ah Alex Rifkin. waa la gudoomiyaha golaha la yiraahdo Council of Australian Jewry oo ka mid a ururada ay leeyihiin bulshooyinka Yuhuudda ah.
There is an attempt to have a rally on Sunday at the Sydney Opera House.
waxaa jira, ayuu yiri, isku day lagu doonayo in dibadbaxyo lagu dhigo Opera House-ka Sydney. ugu yeerimayaan, ayuu yiri, Xamaas inay aqbasho qorshaha nabadda. ugu yeerimayaan in xabad joojin degdega la gaaro oo dagaalka lagu soo afjaro, loona ogolaado dadka rayidka inay ku noolaadaan iyagoo xorka ah xukun caburiya ee waxay isugu soo baxayaan, ayuu yiri, si ay ugu baaqaan burburinta Israa'iil iyo inay kiciyaan nacayb dheeraada oo bulshooyinkaasi looga soo horjeeda, ayuu yiri. balse Damian Richwell oo ah qareen fadhigiisu yahay Sydney afhayeenna u ah ururka soo qabanqaabinaya dibadbaxan oo la yiraahdo Palestine Action Group ayaa sheegay in dibadbaxyada toddobaadlaha ay weligood ahaayeen kuwo si nabada ku dhaca.
We have held over 100 demonstrations which have been peaceful and safe and have involved.
waxaan qabanay, ayuu yiri, dibadbaxyo boqol ka badan si nabada oo ammaanana u dhacay. boqolaal kun ayaa ka qayb galay labadii sano ee u dambeeyay. dibadbaxyadu wuxuu noqonayaa, ayuu yiri, mid ballaaran oo ay si nabada isugu imaanayaan dad diidan dagaalka iyo gumaysiga, dad diidan cunsuriyadda, kuwa diidan xasuuqa ay dowladda Israa'iil waddo, iyo in la ilaaliyo, ayuu yiri, xuquuqda dadka falastiiniyiinta. isla wararkaas, falastiin dadka falastiiniinta ayaa ku baaqaya nabad laba sano kadib markii weerarkii militariga Israa'iil uu burburiyey Gaza. wixii ka dambeeyey weerarkii 7-dii Oktoobar ee Israa'iil lagu qaaday oo lagu dilay ku dhowaad 1,200 oo qof, 250 kalena lagu afduubtay dad ka badan 67,000 oo qof oo falastiiniinta ayaa ku dhintay duqeynta Israa'iil iyo weerarada dhulka ee ay ku qaaday, sida laga soo xigtay hay-adaha amniga ee Gaza. sanad guuradii labaad ee dagaalkan lagu halaagsamay ayaa imanaya iyadoo ay socdaan wadahadallo lagu doonayo heshiis nabadeed oo la dhexdhigo Xamaas iyo Israa'iil. Gaza gudaheedana falastiiniyiinta la barakiciyey sida waadiya Al-Ras ayaa aad u sugaya in dhiigga daadanaya la joojiyo.
For 2 years we have been hearing that the delegation was traveling and wanted to end the war.
laba sano ayaanu maqlaynay, ayuu yiri, in wafdi uu safrayo oo dalka la aadayo oo ay doonayaan in dagaalka lasoo afjaro, laakiin hadda waa in si rasmiya loo xaliyaa, ayuu yiri, oo lasoo afjaro dagaalka sababtoo ah laba sano ayaanu kusoo jirnay, ayuu yiri, burbur baaba xanuun iyo dhibaatooyin kale, ayuu yiri ninkaasi. hogaamiyaasha siyaasadda dalkan Australiana waxa ay xuseen dadkii dhibaatadu kasoo gaartay weerarkii 7-dii Oktoobar iyo dadka weli afduubka loogu haysto Gaza. Oktoobar 7-deedii 2023-dii kooxda falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa weerar ku qaaday Israa'iil, kaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 1,200 oo qof, halka 250 kalena afduub ay u kaxaysteen. wixii ka dambeeyeena 448 ka mid a dadkii afduubka loo haystay ayaa iyagoo nool dib Israa'iil loogu soo celiyey, halka Israa'iil ay sii wado ololaha duulaanka ay ku hayso Gaza, kaasoo ilaa hadda ay ku dhinteen 67,000 oo Falastiiniina, sida laga soo xigtay maamulayaasha caafimaadka ee Gaza. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese iyo hogaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa labaduba sheegay in qalbigoodu uu la jiro dadkii dhibaatadu ka soo gaartay weerarkii 7 Oktoobar.
We also hold in our hearts all who are still being held hostage.
Ra'iisul wasaaraha Albanese ayaa yiri, waxaan sidoo kale qalbiga ku haynaa dadkii wali afduubka loo haysto, qaarka iyagoo nool la haysto iyo qaar kale oo nasiib darre, ayuu yiri, aan laga qaadin oo keliya xorriyadoodii ee sidoo kale naftoodii la gooyey. Waanu garab taaganaha, ayuu yiri, dhammaanna waa sugaynaa in la sii daayo. Dhanka kalena Misli oo ah hogaamiyaha xisbiga Liberaalka ayaa sheegtay oo tiri, dadka Israa'iil iyo dadkii kasoo badbaaday dhibaatooyinkaas iyo dhammaan dadka Yuhuuda ee caalamka oo dhan jooga keligiin ma tihiin, ayay tiri, waana in ku garab taaganahay dhibaatooyinka in soo maray iyo rajada aan la jabin karin ee aad qabtaan, ee ah in naftu ay markaasi ka guuleysato argagixisanimada, ayay tiri. Wararka gudaha dalkan Australiana, wasiirka waxbarashada dalkan Australia Jason Clark ayaa ammaanay soona dhaweeyey lacagaha deynta ee ardada lagu leeyahay oo la dhimayo marka la gaaro bisha soo socota ee November, taasoo malaayiin dollar ama lacag badan u badbaadinaysa, ayaa la yiri malaayiin qof oo Australian oo lacago deyma oo ay wax ku barteen qaba. Intii lagu jiray dooda baarlamaanka shalay oo talaada ahayd, Mr. Clark ayaa shaaciyey waqtiga markaasi lacagahaasi deynta ardada laga yarayn doono ama laga jari doono. Tan ayaana imanaysa markii sharciga ugu horeeyey ee baarlamaanka Labour-ku uu mariyo, wixii ka dambeeyey markii uu bilaabay muddo xileedka labaad ay ahayd isla arintaasi.
And I can advise the House that the tax office tells us that they will start to...
Waxaan u sheegi karaa, ayuu yiri, aqalka in xafiiska canshuuruhu noo sheegay inay bilaabayaan hawshaas bisha soo socota. Xafiiska canshuuraha ayaa bilaabi doona inuu jaro ama yareeyo lacagahaasi deymaha ee ardada lagu leeyahay marka la gaalo kala barka dambe ee bisha November ee soo socota, wayna sii wadi doonaan isla arrintaasi bisha December. Qofka lagama rabay inuu waxba sameeyo, ayuu yiri, ee waxaad fariin telefoon ka helaysa xafiiska canshuuraha markii ay lacagtaasi ka yareeyaan ama ka dhimaan, ayuu yiri. Ciidanka National Guardka loo yaqaano ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa soo gaaray magaalada Chicago iyagoo isu diyaarinaya inay magaalada ama wadooyinka nabadooda ilaaliyaan. Talaabadan ayaa ka turjumaysa, ayaa la yiri, xaaladda cirka ku sii kordhaysa ee ololaha madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo inuu ciidamo militari dhigo magaalooyinka xisbiga Dimuqraatigu ay maamulaan. Sharciga federaalka ee dalka Mareykanka ayaa dhigaya in ciidanka National Guardka iyo ciidamada kale ee militariga caadiyan ama inta badan ay mamnuuc ka tahay in loo isticmaalo sharci fulinta dalka gudihiisa. Laakiin Mr. Trump ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo ama ka fikirayo inuu isticmaalo xeerka gadoodka ama waxa loo yaqaano Insurrection Act, kaasoo ah sharci la soo rogay 200 sano ka hor si uu markaasi madaxweynuhu uga baaqsado in maxkamaduhu ay amraan in shuruucdiisa ama amridiisa la fulin waayo oo uu markaasi ku guuldareysto inuu ciidamo u diro magaalooyinkaasi. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa waxa ay xukun ku riday nin madax u ahaa maleeshiya dalka Suudaan oo la yiraahdo Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan, isagoo lagu eedeeyey inuu galay dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana bini aadanimada markii uu hogaamiyey ama madax ka ahaa weeraro ka dhacay gobolka Darfur 20 sano ka hor. Xukunkan ayaa astaan u ah, baa la yiri, markii ugu horreysay oo xukun lagu rido qof isagoo lagu eedeeyey xadgudubyo binaadanimada ka dhana dagaalkii ka dhacay Darfur. Mr. Cabdiraxmaan ayaa lagu helay 27 dambi oo ay ku jiraan dil, kufsi, dad khasab dhulkoodii looga raray, dembiyadaas oo la galay intii u dhaxaysay bishii August 2003 ilaa bishii April 2004. Qaramada Midoobay ayaa qiyaasaysa in ku dhawaad 300,000 lagu dilay colaadaasi, halka 2.7 milyan oo qof lagu qasbay inay isaga baxaan guryahoodii markii intii ay socotay xasuuqii Darfur ka dhacay. saadaasha hawada birta magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 21 degree. Sydney waa roobab ayaa la filayaa, 30 degree bayse gaaraysaa. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo dollarka Mareykanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.